Well, at this moment, Q1, for Sane Ainomukama Augustine, Wamiaka Kumi, Abate Soma, Mochibina, Echoktan, and Governor is St. Mary's Primary School, Chamukunga, my district chair was sharing, Governor Debatuzebe Gongo, Mumukagwe Chamukunga, and Gashigambi, and Waku with Dwai Laddu, Eda, Nebafida, over Debada, our car. Polisi etegeza nti okunoonyereza kugenda mu maaso wabula ekubiriza abantu okubeera abeegendereza naddala mu kiseera ekyenkuba baleme kumala gatambula kubanga Laddu erabika etabuse. Taibwa Apollo nga yayogerera polisi mu bendobendo erya Bushenyi ategeezezza nti okunoonyereza kugenda mu maaso.